Umuhango wo kwambika amapeti abapolisi barangije amahugurwa, Perezida Kagame yongeye kuvuga ko abateza umutekano mu cy'u Rwanda aho baba bari hose bizabagiraho ingaruka, ko byavuzweho byinshi ngo ndetse hari n'abavuze ibyo atigeze avuga. Perezida yongeye gushimangira ko abahohotera u Rwanda atazabishimira.
Ntabwo ndi umunyamakuru, nta nubwo ndi umuyobozi wa NGO. Ntabwo ari byo nshinzwe. Nshinzwe imibereho myiza, ubuzima bwiza, umutekano w'Abanyarwanda. Nicyo nshinzwe. Ntabwo ndi umuririmbyi, ntabwo naririmbira cyangwa gushimisha abagirira u Rwanda nabi. Ntabwo ari byo nshinzwe. Uhungabanya umutekano w'u Rwanda rero arabyishyura, amaherezo arabyishyura.
Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rukoresha neza uburyo rufite ngo rurinde umutekano warwo, ko niba hari ibyo yavuze bitumvikanye ko noneho byakumvikana neza.
Rwose nagira ngo niba narumvikanye nabi icyo gihe unumvikane neza. Mbere yuko mbazwa umutekano w'abandi, nzabanze mbazwe uw'Abanyarwanda.
Urakoze cyane Asumuta Kavuyi kuri iyo nkuru y'ijambo Perezida Paul Kagame yavuze ku kibazo cy'umutekano mu Rwanda. Tukivuga kandi kuri iki kibazo cy'umutekano, navuganye n'impuguke mu byigandimi no mu gusesengura imvugo za politiki, Bwana Eugene Shimamungu ari Paris mu Bufaransa. Bwana Shimamungu, mbanje kubasuhuza, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Etienne Karekezi.
Mwe murebye Bwana Shimamungu, iyi mvugo ya Perezida Paul Kagame mu by'ukuri yabitandukanye ite niyo yatangaje mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere ku kibazo cy'ababagambanira igihugu cyangwa se abashaka kubangamira umutekano w'u Rwanda? Mwe mubona izi mvugo zitandukanye?
Oya, ntawe zitandukaniye, kubera ko Paul Kagame, Perezida Paul Kagame ahora bivuga, avuga ibintu bimwe abisubiramo kugira ngo nyine abantu bamwumve. Ubundi we ntabwo ari umunyapolitike, ni umuntu w'umusirikari uyu utari ku ruhande rwe, yumva ko agomba kugukiza mu nzira kugira ngo ashobore kujya imbere.
Mwareba se, hano aragaruka cyane ku kibazo cy'umutekano w'Abanyarwanda. Mwe mubona ha iyi mvugo irumvikana, kuko yagize ati hari abatabyumvise neza ubushize?
Sinkeka ko ibyo akurikirana ari umutekano w'Abanyarwanda. Ibyo avuga neza ni uko we asa n'uwifitiye ubwoba ku giti cye kubera imitegekere ye. Burya nta kubihisha ko mu Rwanda Paul Kagame ategekesha igitugu, ubwo nyine aba yumva ko abantu bose batari ku ruhande rwe agomba kubavana mu nzira, byanashoboka akabakindura nk'uko byagaragaye ubushize ku yicwa rya Karegeya. Ibyo rero nibyo afitiye ubwoba, azi ko abo bantu bamubonye nayo batamuhusha. Hanyuma ibyo by'umutekano bavuga w'Abanyarwanda ntabwo ari umutekano we, n'umutekano we bwite ntabwo ari w'Abanyarwanda, kubera ko abo bantu bafitanye amasinde agomba kubikiza.
Musesenguye aha se avuga ku babifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abantu bari hanze bavuga ko bashobora gutera igihugu cyangwa se n'abatavuganwa nayo muri politiki?
Bose ni kimwe kuri we, kuri kubera ko azi ko ushaka kumuvana ku mutegetsi we, ku mutegetsi wese, haba mu by'amatora, haba kumuba yatekereza no kumuhitana, azi ko abo bantu bose ari abanzi be. Yabishoboye ibyo abavuga nuko abishoboye ashobora kubavana mu nzira. Nabo sinkeka ko ari umutekano w'Abanyarwanda barimo kubungabunga, kubera ko abo bose n'abatavuga rumwe nawe n'Abanyarwanda, ariko kubera uburyo ategeka adatuma abantu bashobora gutora, azi ko nta kundi kuntu bizagenda, agomba kwirwanaho.
Ndabashimiye cyane Bwana Eugene Shimamungu, impuguke mu byigandimi no gusesengura imvugo za politiki. Murakoze cyane.
Murakoze Etienne.